ndakuruta nkirane ya nyagahinga we
Ese ko nguhiga mudakikwa we ayi
ngo araturuta rwagiriza
Ese ko turuta rwagiriza bigarama rwangarambiwe ayi
araturuta buteruriya
Ese ko turuta urwangarambe we ayi
arabaruta semivumbi we
Ese ko turuta icyo yuriya we
ngaraturuta icyo gere mu bahungu we
ngorobaruta ni rwamara
mbese kabaruta cyo yakerukiza
ngorobaruta irwa mwizuriya we
ngese kwabaruta umutakwa w'inkindi
ngorobahiga buteruriya
ngese kwabaruta sayinzoga we
ngorobaruta nkubito y'imana
mbese kwabaruta nyiringabo nziza we
ngorobaruta umurangamirwa
mbese kwabaruta nyiriseko nziza
ngorobaruta umutakuriya
mbese kwaturuta uberwa n'inganji
ngorobaruta uweruriya
mbese kwabaruta umurangamirwa
ngorobaruta urudi rw'imanzi rudatindwa ku rugamba
mbese ko baruta mudakikwa wa rwatanga barudasubira
ngorobahiga inkirane ya nyagahinga rutikanye igikomye sininyitabaro
mbese ko nkuruta mudakikwa wa rwatanga
ngorobaruta ni didiyeta
mbese ko baruta karupeta we ngarabaruta matako abashe inkanda we
ngorabaruta niwe
mbese kwaturuta nyiringabo nziza we
ngorabaruta umugoboka mwiza we
umugoboka rugahamba katurota we arabaruta yego mama
Katorota, ayee, bonda bonda.